Wagwan, ya back at it. Kuna ya host hapa na saa ingine kwa room takuja kuwasikizia. So before tupige mingi, acha kwanza sasa tupige intro, alafu we'll get back to it. So to my left is,
yes, ni man's like Jerry, we mnanijuanga. Ama ukipenda pia unaweza nitana jina zote nne. Hiyo ni ya the real ones pekee. Takuja kunijua ikiendelea.
Big up, big up.
Wagwan, wagwan, ni Kigen. Si mnanijua kutoka last episode. Sidhani kuna formalities mingi.
Mi sikujui juu.
Udiinyo, udiinyo, bro.
Kwani mlibreak up?
Awe, wacha, hacha.
Uliniacha.
Hacha rili na hizi story.
So, leo pevi kwa room tuko. Leo ni boys edition solo hivi. So mkona msewenyo hapa, big man mzee mundati. So last episode, thank you for the love mli to show. Na tunaweza sema ni a big announcement hivi pia kiasi juu tumekuja na formal name. Kuna msee alitutengenezea hadi poster, big up msee. So jina itakuja last episode, jina yake ndo ina stick sasa as our podcast title, so itakuwa fresh and clean. Yeah, because that's the new shit in town. Ama aje?
Kabisa, kabisa.
So leo tu tunapiga tu freestyle. Na tuanze tu hapo kwanza, nitaeleza tu kila msee venye wiki zake zimekuwa. So kama Kigen anatupigia from the last time tuli record, alafu big man man's like Jerry anatuambia kutoka time alisikia podcast. Na no, msee alikuwa uja mali lia ndo akuja hapo. Lakini
yeye ya jina mlililia jo. Nilisema wanataka hii presence.
Show guy.
Presence.
Presence gani?
Presence essence. Unasikia? Ai, ningekuwa rapper tu.
Sawa tem. Sawa tem. Mgeni wetu hapa machozi atambia venye wiki yake imekuwa msee. Atambia last time kutoka Whiskey podcast na mpaka leo venye maisha imekuwa peleka.
Isa mi nilisikia hii podcast actually nikifanya assignment ya criminal law. Nikasikizia tu hiyo 40. Ilikuwa 40 minutes. 46. One hour. Ilikuwa fiti, nikaona vibes ziko huku ziko poa. Lakini nikaona kama ilikuwa poa na si kuwa, si nikiwa basi inaenda off the charts. Kisababu mnanielewanga mambo yangu. Lakini toka hiyo time hadi leo, things have been well. Mundati kana test. Kuna stunts tumepool, tulifikiria tutawai pool. Lakini zilifanyika.
Sipendi venye mnaongea in codes.
Ni nini? Wewe si utafute rafiki?
Mnanitoa time.
Tunajaribu ku find love kama wewe. Kila siku itakuwa kuinua chuma pose. tunajaribu ku find love mzee. Komodo.
Wow. Sasa mimi kwanza wiki ya Valentine's.
Hiyo wiki lakini
jamaa wetupea pressure. Wana lazima tuta revenge. Lazima tuta revenge.
Wiki yangu zimekuwa nzuri.
Tumepigana hadi mchana bro. Hadi mchana. Tunaenda hivi kupika kidogo kidogo exa.
Alafu wiki tafuteni la.
Kimchekesha na bonda.
Bana.
Nacheka nini?
Nacheka nini? Tunakuwa fani. Tunakuwa fani sale yako hapo. Kwanza mimi usikia alinikujia kando akaniambia wewe buda nakuona umeanza kuwa fani.
Unaanza kuwa fani.
Alijoka fani niga man.
Dai kuwa fani.
Akoangi fani
tu. Unaanza kuwa fani niga. Umkale kume mena unaanza funga mse. Wiki alikuwa amebonda baba. Umeingia kwa nyumba na composure.
Mimi nilikuwa fani mse.
Wewe ishi. Una company kwa manzi ya
unajua ni gaza kwenlava wananga fani
wewe kuenda huko
hadi si kidogo sahi mwezi kisha tutakuwa mtakuwa maenza kubweka na sisi tutakuwa tumeacha kuwa fani bro. Kisha find love sisi
bado mimi ni mfani
anakudanganya juu anakupenda mse.
We ishia kama comment kama mimi nakuanga mfani kwa hii group
utapata comment.
Mimi ndo nakuanga mfani atakawa jaisikia podcast yangu.
Wewe dinyo.
Mimi ndo mfani.
Ni kwenye uso yako ni fani na jamaa
wewe. Wewe ni fani Loki.
Na jamaa nome kukosa beard unakaa fani.
Unakaa fani. Unajua at least mimi sina beard ndio. Lakini
ilikubaliudanganyaudanganyaushona mluyanaka
vizuriminakusho mini mlunje na mnaija
unapigwa
lakini msee mi staki maboi wani text ni madem text maboi
penda watu penda watu
hakuna kitu kai
support msee. Support
mimi lakini msee
nimekuwa flag
nimekuwa na the time of my
life acha ufala
mimi nimekuwa na time of my life
tangu hiyo wiki
mimi msee bado akili yangu iko sandwich podcast live show bana
ah that thing
Nairobi kuna
babies. Sasa
ikuwe kwa hiyo. Enye.
Lakini sasa kuna kitu kingine imeni distract. Machangu kutoka pale.
Yeah.
Unaona hiyo unajua.
If you know you know.
Nakumbuka kwanza nilikupigia midnight. Kaa unajua unajua.
Kaa unajua unajua. Lakini mse, kumbe Gangsta anaweza fahamu mse. kidogo nita lose composure.
Composure. Ni kumoto.
Kume butterfly za ikuangi wa nyama. So do yuko kwa tumbo bro.
Ulipata real one. Real ones. Shout out to real ones.
Nimekaza haga mbaya sahi. At least dani nafaa kupiga my leg day. Nangoje hivi tu mvise. Lakini hiyo naye kienda. Bro, mina kuwa psycho.
Easter. Iko both sided. Ikikubali itakuwa imekubali. Isipokubali gym motivation.
Hey bro.
For the next
focus on your body. Hapa tu.
Ni win-win situation.
Ni win-win. Lakini nile bora uko happy hiyo. Yaani piga hii kitu ishe. Shinda hapa contemplate kila siku kwa itaweza.
Siko hivyo.
Jadi hapo. Jadi your story. I think hapa nazangalia di Instagram say. The biggest stories are like either ni time uli bag mse huko na expect ama time uli kuona juu itakuwa sure bet ikabako. So lazima upige instant.
Hiyo ni ngori jo.
Yo nataka kutuuza.
Bana mse.
Unaweza piana.
Unaweza piana. Mimi ndo the imposing figure of a man. Nikianza kuambia hizi story. Lakini mimi kitu naweza sema ni ndio as much as unaweza fall in love ati fall in love unaweza ko infatuated na mtu
wewe unaweza fall in love
wewe jo unajua ku fall in love ni kitu kingine nzuri
msee unajua
fall in love
mimi simnelewa mambo yangu mimi unajua mimi kwa in love vibaya sana ni vile nyam mtakani kusikia
teachers your ways master
so as much as unajua ukioko hizi wa vitu unaangalianga pia compatibility. Jumi naonanga tu wase wengine nikaa tu ana force. Jumi toka hadi hiyo period yangu maenzi tulia hizi ma story tulianzia class 3. Kuna wase wengi unaweza tu nawapenda lakini unaachanga tu juu amko compatible yani values kila kitu. Hiyo si expectation yako of a woman lakini kuna ile unampenda. Itapidi tu umechorea msi, hakuna haja ya kuforce.
So ni love ama ni fling ama?
Atuizie.
Lakini unajua msi ufall in love once pekee.
Mi lakini.
Hizi zingine zote kuwa
fling. Mwasi believe story ya kufall in love.
Ay, mine.
Mi usema, love ni, you grow into it. Ufai kufall in
love.
Mnafa kwa mkipiga makofi ama kama
huwa. Kwaenda.
Kwa love na grow into it.
Juu kiangalia, juu kunelea, unacheki. Unajua wanaume pia tunakuanga more visual. Nyash Twitter pita. Mimi nilishavu nita shingo la
blue. Ulijoka, ulikuwa
msewa tiri atakuwa hapo. Msewa face card atakuwa
hivyo. Unaona?
But si kuna ile unapata. Unapata msee uko like. Umse anaza pull better. But kwa nini yako hapa? Hata before ufikie mental state unapata kuna kitu moja inakuwa na game changer. Unaona IQ?
Hiyo ina mata.
Naweza pata counseling lakini oops, mi bado lakini nitasema. Hakuna nga kitu mbaya kama pretty girls. Enye mkianza kuongea, unasikia pale IQ ni negative.
But sio wote.
Hakuna nga kitu mbaya kama hiyo. Like yeah. Beauty without brains. Hiyo inakuwa kitu mbaya.
Wow.
So unapata, unaweza kuwa na long time crush. Unaanza hivi kuongea ama msee mnaona mnaweza pelekana.
Ananga ka kitu
kwa. Kianza saa kuongelelea, mwache kuongelelea drugs, mwache kuongelelea like general. Mwanza saa kupick brains. Hakuna.
Ako huko nje.
Ako nje. Ako kamera yako.
Anasema wewe msiongee vibaya, msiongee vibaya.
Lakini mimi
zimeno ndo zilipulu watu.
You stuff your drugs lakini mimi naonanga hizi ma vitu zote watu kwa nazo naonanga kuna venye zikoe mjeni. Mmepatana kwa bash mmezone out nyote. Sasa hapo ndo ilianzia.
But mimi naona
unajua kupulu mtu yote mkiwa sober iko most satisfied. Mi naona a lot of people hawajakuwa na satisfying relationship.
Same thing pia na hawajui. Same pia na kupiga mechi time ya sherehe. Juu unapata umse angekuwa na sober state labda ainge go venye ilienda. But pia okay, kuna ile aspect ya naona in the same matter is to me kukuwa gone for an excuse for cheating. But pia kuna ile element flani ya mara mingi especially yasi ukuja hapa hivi kutupiga stat zao za vitu wa mele. Unakuja kupata ukiondoa wasi wamebag wakiwa sober. Kumsi yako na kama like two people. Na moja yake ni type yake ukweli jini fuanga.
Unakumbuka
ni difficult. Jode must be akumbuki hiyo kitu yako.
Hii stuff ya wasi kutumia kitu ka alcohol ku
catalyze
ama nini. Lazima ukunywe ndio upate
confidence
ya kubonga mzee. Hizo ni nini sasa mzee?
Lakini sikini wani kibadilisha jina yangu mzee. Kuna ule sijui the wizard of Oz ama inakuanga
hapo. Oz.
Sasa mimi nafaa kwa wizard mzee.
Eh, pale kwa mimi naja. Wizard of Oz.
Inakuanga Oz ama nini?
Oz.
Na nigga endo ni shit bro.
Lakini unajua kwa
mimi wizard sasa mzee.
Kwa school of rhizology. Si mnajua tu mimi ndo mtu wenu.
Mimi
ndo the master.
Shaka sisi.
Ah, mimi rhizology nayo. Hadi mafans wale.
Pay homage to your teacher man.
Rhizology.
Master, mimi Master Shifu.
Wewe Master Shifu vile alifunza hadi Kung Fu Panda. Si Kung Fu Panda alikuwa destined kuwa greater than him.
Sawa, lakini lakini najua the best example. Kwanza wewe unaweza kupea Master Shifu, unaona?
Wewe
unaweza kupea.
Mbona unipea? Mbona unataka sasa kunigeuza
Master? Unaweza kupea Master Shifu
na unaweza bado. Mimi ni Master.
Mimi naweza kupea Master Shifu na bado naweza kupea Kung Fu Panda. Lakini all in all, mimi najipea Ugwe.
Rada Ugwe.
The enemy of my enemy.
Huh?
Is my friend. Yeye
kutoka unajua. Pale. Lafu mimi ni mslo jumi ni mbigi lakini.
Lakini Ugu alikuwa mdeadly, aligeuka kakwa maua bro.
Nani?
Ugu.
Nasibu.
Aligeuka kakwa maua.
Mikuwa na clean heart.
Benyali deadly aligeuka kakwa ikaleta maua
fulani. Walionanga butere huko.
Mabutere. Ugu aligeuka kitoweo. Aligeuka kitoweo.
Ilimradi.
Ndiposa
leo tunakula kitoweo.
Nisikize.
Nataka mnapenda.
Enzi hizo nilikuwa katika
mwaka mwa.
Jiji
la mwaka mwa.
Jiji la Lagos. Lagos, unajua pale Lagos.
Ati Lagos.
Masikia di accent ya
Nigeria. Unoya.
Unoya.
Hakuna accent ya Nigeria bro.
Nigeria. Nasikia. Hiyo inakaa huko
kwenye. Uja wago.
Jamaa.
Lofa.
Alafu, veni katoka Nigeria nikiwa 3 years. Nikeishia Italy. Alafu nikeenda Spain. Ndio nikakuja
sana. Kwa nige manu kateza GTA inakaa.
Nimesha. GTA yake inaanza Nigeria.
Yako ni ya wapi.
Yako ni ya wapi bro.
Unajua mniamini. Walai unajua mniamini.
Tafuta Amina kuamini.
Alafu unashanga mbona.
Straight from Eldoret.
Anashanga mbona.
Wakale wote watokange.
Mwachange
maneno mingi.
Hiyo rizi yako inakatu LD. LD.
Mdinye.
Tamge.
Ati tamge.
Kwanza mi ubelieve rizi. ni more than speaking.
Kuna, yani kuna unspoken reading. Ndio nakwambia master
Ugu. Gesture.
Ugwe.
Gesture.
Ugwe. Lakini unaweza kuja na unspoken reading na baby face.
Sini yo si unaweza kuwa nayo.
Mimi ni huruma. Yo unspoken. Yo instead of unspoken reading. Yo jamaa inakuwa Masi, hadi unaona akienda kukugotea hivi.
Anasema ule boys anakuanga mejilia.
Inabidi inabidi na atikugotea na video merespond juu unaona. Akakanaza juu
mwanze.
Baba unaona? So kwanza wacha hata dudu nikubali nisikie Kenya tase. Sasa tunamrudisha kidogo ni at least
hadi mimi nasikianga hivyo. Ndio maana nakuongelesha unajiona hapa na hivi.
Unasikia
pali nimefika kutoana ndio.
Pali nimefika mwezi ni convince otherwise.
Ati otherwise.
Mimi najionanga kuna mtu better than me. Andrew alikuwa better than me.
Lakini guess mwanaume afa kujibeba ni
wasa. Si ndio unafaidika
sana. Inakusaidia sana.
The boys listening hiyo ni point 1.
Sasa boys kwa una listen.
You're a king.
Huwezi kuwa king nani boy. Toka boy ingia man. Young man kuja man. But I believe ego ni very important.
Ego ni important. Hata kama una kitu unafaa kuwa na ego alafu una work to justify that ego.
Mm-hmm.
Sasa hiyo itakupatia hiyo motisha.
Yeah. Ego kwanza huku inakuspea from a lot of shit.
Important,
important
as fuck.
Juu ya kwanza watu wanaanza sikia jina ego waende all out juu ya jina lake. Ukiangalia tu simply inakusaidia kukua na standard. Juu ya kwanza raisi kuna type ya shorties hizi link. Kuna type of circle huwezi taka kukua. Jukuna, juu unaona
kuna ukitoa,
ukitoa story ya drugs, sherehe, enjoyment,
otoko down.
Friend group hakuna kitu kingine.
Kuna cheki. Wasee hadi hizi.
Ukijaambia mbele kama fanya hivi, bas, unaona? Na sasa si unapata kuna day fulani sijui tulikuwa ngapi. Bro ilikuwa inakaa tuko on vibaya. Sasa tuko sober as fuck. Let's tulikuwa piga magridi fulani na sijui nini. Na mkana soulful moment like ukiondoa drugs from a lot of shit na hizi tunafanya tu kawaida. Sasa na vitu mingi za kufanya.
Hiyo ni ukweli. Sakoli yako inafaa ikuwe na killers. Si mimi tunaweza kuja hapa tutukae na wewe tupige mapresa hadi 2 hours. Yaani hiyo tu ndo tumebond yani hakuna drugs na, hakuna kitu.
Like, kama
mna bonding hapa na presence.
Nigga, you're not ashamed. Unasikia vibaya.
Unasikia vibaya msee.
Ulifanya tafanya uko chabi, uko chabi tunaweza kunini vizuri
msee.
Ni kwa sababu najua wewe msee wewe. Usiniambia kitu msee. Hadi siku utafanya vitu tunafanyanga na huyo
jamaa.
Hey, bro. Umefuta hapa homophobia na
zi
unaanza kuwa
very important no home.
No home.
No home.
This is in my home.
Ah, wezi.
Alai.
Ali washinda bai, washinda bai.
Zi.
Eh. Lakini na jamku amku nijibu swali yangu. Mnaanza kujifanya intellectuals hapa.
Hebu niambie.
Mimi nataka mniambie plain sight Time we shoot shot ikawa Kenya uko unexpected. Alafu nyo liko na join a go through ikabako.
Acha mimi tu niseme ukweli. Times nime shoot shot. Imewak once. Was in a banja in the worst ways. Was in a banja in the worst ways. Nile nyo na join a go in the zone. Alafu.
Bro kila kitu ni elves.
Inapiga tu kona. Ile stingo ya snake kula kona. Hivo.
Ndo man.
We, ili work once. But when you work, I'm glad you work. Then you bagarilo. Una check.
So unataka kulia sasa.
Siongea.
Unaanza kuwa deep.
Endelea.
Zi.
No homo, no
zi,
homo.
Zi, because before tuendelea na hii kitu, kila kitu inasemwa. Tushia sema no homo to it.
Awezi, no homo hezi account for all that world, bro.
Zi, inakuwa za
accommodative. Ati niwanda kuwald, bro. Inakuwa accommodative. For every statement. Zi, zinajasta kwa milioni.
Kwa unajua hadi wewe, unaelewa. Unaelewa nini hadi. Hadi before tuseme unafanya kitu.
What if she thinks I'm gay, nigga?
Enye.
Vocabulary tumika contextually. So, hapa tunatengeneza hiyo context. No homo for anything said here. Na sawa, hii imetosha hii.
I wanna go deep with this.
Yes.
Simwache nimalize story yangu. Wacha niongee.
That's what she said.
So, mimi niko nasemaje? Hey, yo shot nili shoot once ili work once na I'm glad nili bag a real one. Anajijua.
Yeah.
Anajijua.
That's me, bro.
Wait, pause. Unataka niache nini?
Relax. Relax.
So, nakukadol, bro. Mbona pia niko na masoo skill.
Si tusha exclude.
Aya sawa
ni ogopa nini?
Sisi ogopa
nini? Una flinch kwanza kwani wewe ndio home?
Ndio undo the most gay na straight person utaimi.
Sasa niggas for the win though.
Manze. Okay.
Lakini niki.
Kwanza
acha hii time yote ni realize huyu jamaa kwa na fake. Na leo skin inaweza kumada mtu.
Alikuwa na fake it. Fake it ili make it bro.
Itabidi tumemprove na yeye muone miss kwangu kitu. Mhm.
Nani huyo?
Sema
jina.
Mhm. Anajijua.
Whereabouts
am I? Speak.
I'm in so much trouble.
It's you boo, whoever you're thinking.
No, nataka kupiga watu chenga kidogo pale kwa listeners.
Yes, yeah, naona.
Sinanga.
Oh, no, napostingi ati tu akipost status ati
subliminal.
Anajijua.
Eh, yona hizo vitu.
Anajijua.
Hapo mshiona kitu kama hiyo.
Ulikuwa unatuambia hiyo story ya shorts.
Eh, sino nimewambia iliwork. Niliwork for the better. Mm.
Big man. Low budget and rotate.
Tell us. Without a Bugatti.
Eh? Relax.
Na kunywa sparkling water.
Lawyer Batman.
Mm. Mi kunywa sparkling water. Si mi ongeza chungu.
Tati mi nafanya kwa sparkling.
Straight out from Butere.
Enyewe ni kena Butere. Yani lazima ungeze maji flavor kidogo. Hadi ungesema unga.
Kitowe.
Unakumbuka ile siku by then nililamba ile unga.
Uboiza niko.
Bana jo.
Nalamba aje unga.
Ndio creatine yake mzee. Unaenda kupiga gym asubuhi anachukua unga. Unadhani alinunua creatine bro.
Acha
nikurume nisembe.
Ukitap into your masculine side watu watafikiria umecheese.
Sama skili nsaidi yako na kwa mengala
mbao. Mdu unajua minyeza kuna nyama romse. Hivi ni kijami hivi.
Hey, protection bro.
Hey, yeah, protection. Protection is
nyama, meat. Super gonorrhea.
Super gonorrhea no nadai.
Meat.
You like it big.
Meat. Ah, wey.
Sindio. Sindio.
Yo nyama
kama kubwa. Kama keji mzima.
Yeah, yo keji mzima. Hivi kubwa sasa.
Hey.
Lapo kipigo na sikia.
Sisi kuipiga unaikula. Raw hivi maze.
Baya.
Lazima u connect with your inner wild dog side.
Yako inapanga wild dog. Ungesema hadi bear. Wild dog inaweza pigwa mawe ikimbie.
Uni Bosco.
Uni Bosco.
Lakini unajua wale jamaa wana time nyingine moto ya chakula. Wale jamaa ni Bosco. Wale ina animal yako ni Bosco.
We.
Ah, wewe spirit animal yangu hizi kwa
Bosco. Bosco bro.
Bosco.
Wale siku hiyo ndo kijama. Eh. Ndio hiyo ni Bosco.
Anatoka
kwa interview. For 10 months like Jerry. Ah, wewe zinama bro. Bosco.
Bosco, Bosco.
Lakini mimi naweza sema eh shots nayo tumeshoot. Pale kwa Ronaldo
ngapi ziliwa
una shoot shots
gani zilikuwa
10 na 10
moja
ndio ndio tunafaa tujue kuna zile zinakwanga tapi una check
unajua hiyo shots we shoot tunafaa uangalie una mean zenye zili actually lead to a relationship
tapi in the sense that uliko saona woman zianza ku make moves so kamwa hata ni
mimi kuna history yangu ya Muislamu yenye nitashinda nikilia msii.
Wewe uliko na shore Muislamu.
Si hadi nikilia nilisharika hapa. Na huyu Muislamu pali yako.
Ndio.
Wewe uja heal mbona?
Nitawaambia.
Mimi nimesema pali huko. Mimi sijui mimi. Nikiweza omoka wewe utatupa pali utaenda. Juu nitakuwa na rabbit nile vibaya msii.
Hiyo
lazima tungeze.
Una rabbit.
Hiyo seminar ilikuwa formal. Sasa Udim alikuwa anaitwa. Acha tu
simseme. Tumpe jina
X.
X.
Ama tena wewe is can kani
soko
wewe.
Ama Halima.
Sometimes
ama tuseme one of my mistakes hiyo sasa.
Kijana uko bita.
It's about to go.
Lamba skari kidogo.
Ah, zi.
Kupeako unga kitoko.
Unga iko fiti. Unga iko bie.
Imeharibika lakini.
Usiki kwanza yenye imeharibika ndio kuwa bie.
So, enye ni mluwe.
Maze nilikuwa form 1 jo. Umanze nilikuwa form 3.
Hey.
Unajua ile pesa ya...
You like them all.
Unajua ile interview nilikuonyesha ile. Ile sasa. Wewe utajua hii story tu tukiendelea tu.
Na sipendi venye mnanitoa nje ya sababu.
Nikutoa nje.
Jeri nilikujua kwanza alafu unaniambia
story ya hiyo interview. Ni watu wangapi wanajua Dista? Huyu. Mwingine. Na mwingine. Watu watatu solo.
Sami ndo the fourth one nimesikia. This day is cake you are brought up.
So interview.
Utajua mwaka huu. Mwaka mwamwa huu.
Katikati mwaka huu.
Katikati mwaka huu. Utakuja kujua.
So like. Nilikuwa. Hiyo time nilikuwa maweng mse. Hey, nilikuwa saa nimesema. Chasa nitafte kusetu. Maze nilikuwa tu na lidi watu hivi. Jo alafu. Akaniuliza siku moja kwa nini kitu ilikuwa serious.
Aya aya.
Ujui jokes.
Mimi nilikuwa naonanga. Nilikuwa naonanga hii kitu shaingiana.
Kutume pesa kidogo kwa mtu.
Kwa sababu.
Mala vida kidogo kwa
mtu. Kuita na baby. Iyo ni kufanya uanze kwa nuko serious. Adiwe wacha.
Zii. Nakwambia kila mtu uanze ya mahali.
People started from somewhere.
Like kitu ni ujamaa unama chote.
Hakuna machozi.
Acha nikupe hakati. Acha nikupe hakati.
Hiyo time nilikuwa goofy. Hiyo time sikuwa bado nimeenda into character.
Huko umekuwa ndotete.
Sikuwa nimeenda into character bado.
Ulikuwa bado boyhood pale.
Sasa hiyo kitu ili ni boy hivi. Masango ananiambia niende therapy. Nikamwambia therapy ya nini? Huku ni Kenya.
Mnaenda mnaongeza story kwa kinyozi.
Hii kinyozi.
Kinyoleo
na reggae na kila kitu. Alafu hapo ndo nikakuwa na ile mentality yangu ya kuko depressed ama sad. I'm sad. Kuwa depressed. Ni simple Indeed. As that. Ufai kuwa emotional creature kawe ni mwanamume. Unaona sasa ni
jamani nilimwambia kifo yake itakuwa nyingine ufala sana.
Copy mechanism.
Ka kitu kadogo na kana mtoa jamaa tena. Mimi mwanaume nifanye hivi. Wacha iende.
Wacha iende.
Zii juu lazima ukue hivyo. So nilikuwa nikajiambia sasa ilikuwa coping yangu kila
coping
time
mechanism.
Hiyo kitu ina come up. Naanza kupiga presets. Si unajua vipi mimi kwanga nimevalue presets.
Kasema kwani mimi ni mwanamke.
Na hiyo by then ukweli. Mimi napatana hapa na maboy hapa nje jo. Mnavuta sigara.
For
substitute hiyo sigara na presents.
Wallahi jo lakini wallahi.
Healthy living.
Mimi sina shida wewe kama inakubamba ikubambe. Mimi lakini usikae washafuaka kando yangu. Tusikawai. Lakini mimi kitu wallahi the worst thing ever. Shori onafuaka.
Kwanza
mali legit. Them like a proper thing.
Una check ito ametoa tu fuaka.
Downhill. Hata kama ni downhill bro.
Hapa tu.
Fucking hell.
Uski tumeenda for mingine hapo nilifukuzwa. Juu nilisema.
Izi nini mna.
Nini, unajua nilisema nini express.
Ola di mimi
sa nina na kuanga. Ama demu wakapa anavuta fuaka. Sibasi tuko wanaume huku solo.
Ala kuna mara sijui ni zile roast ama zimetangu aje.
Ah fuck
it. Sijui ya duo ngapi. Dani ninaza. Naza una at least why. Lakini bro. Of all things.
Mwana ubute fake
kwa kazua msi. Lakini pia vape
lakini
pia
do you fam?
Vape pia.
Wewe do you lakini mimi sina shida wewe unafanya huko mimi sikuje kufanya.
Alafu hiki tu nasikizi unajua ati nimeenda home watu wa class 6 wako na vape.
Eh.
Wewe kwa class 6 ulikuwa na duni.
Si hapo ndo kamasi bro.
My love stories zilikuwa zimetamba.
Ngumu kama and love.
Eh.
Uka na mmoja yako njugu.
Eh, usikii. Usiki mimi nilikuwa na nilianzanga kudidi watu hapo class 1 bro. I was Sili, very active.
Eh lakini mimi zai mimi.
Very active.
Sa bro nataka kusema.
Zai.
Umekuwa na chukua class 1 kutoka class 1. Ndio nasema umebaba
tangu.
Class 1 si ndio ile time
tulikuwa tunaambia. Acha niombe pia na mademu na wakingi. Wale wenye unataka hawakoangi saa. Wenye utaki
mtakaye
akutaki.
Na naye kutaka
umtaki. So ni wote ni matakataka.
Wahenga na wae nguzi.
Hawakukosea.
Walipamba na kuambua.
Lakini class 1 hapo class 2 class 3 ulikuwa unaona hadi kukaa na dem.
Mimi naweza kumbuka demo kwanza mwenye
ni. Mimi nilikumbuka.
Naona ngani kirudi back to your mentality.
My first love nilimpea chumi ya forehead. Bro, yo mwaka mzima hadi karibu na nakutumanga babangu duka mzee.
Eh, ndio na rambo.
Fumble. Kama fumble. Composure lost.
Mimi usiki class 3 ndo nilijua yenyewe kwa wana potential. Eh, so class 3 mademo alianza hii trend ya kuja na madiary. Ukiwakosea wanaandika break time hapo. Sasa mabazi
wewe ndio uliko nazisoma.
Sasa sisi tukasema ngoja tuone. Desk hakuwa na padlock.
Ngoja.
Hakuwa na padlock. Hizo ma desk tukiwa class 3 juu sasa ulikuwa unaficha nini? Watu hadi wako na just uliza kuibiana. Wakaenda lunch.
Sisi watu wa East bro.
Watoto wa class 3 walikuwa na diary. Nini mliko meomo?
Tukaenda lunch. Watu wakaenda lunch kwa mimi, best yangu anaitwa Branson, Glenn na Ken. Mazia wase nimewahata. Kwanza huyo Branson sijui vya aliendanga. Sasa siku hizi naongeana na Glenn na Ken pekee.
Big shout out.
Buda. Tulichukua hizo madiary karibu 7. Hakuna yenye
Glenn na Ken confirm story.
Hakuna yangu ilikuwa imekosa msee. Nikasema yenyewe sasa si mimi ishakubali.
Negative real.
Ishakubali.
Ishakubali.
Ishakubali. Sasa nikaanza safi kujifanya na mtamu kutoka hiyo siku. Dima kiniguza, unaniguza nini? Unaniguza nini?
Mimi na kanko yako nishiki.
Bas. So class 6 ndo tukafunzwa. Reproduction.
Reproduction.
Kwangu kupata nini?
Ukijana alikuwa anafungwa hivi na mbao. Akisoma pale enlargement of breast. Anasikia kuchizi.
Lakini usikii jo, hiyo reproduction ilikuwa scam. Si tulikuwa ati growth of beard mi bana, kwani sikufika adolescence ama nini mazee?
Only back in amuli ya class 7.
Lakini I think lot me chocha. Nimesema tuko brother edition lakini wewe uko konse. Ilikuwa nasema kusema men and boy. Ama shorty and a couple of gentlemen. But kitana wetu. Kwani ungekuwa blind ushikio jamaa hivi uso. Alafu usikie kiongea. Eh, kwa nini sikizi mademo kana vitu
vingi? Nikwazo usiki kuna msia niniambia. Ati uso yako, uso yangu
ni smooth.
Uso yako ni smooth kuliko yangu.
Oh my day. Big shout out to you. We love you though. Napenda your story.
Lakini mimi kitu naweza sema ni
oi.
Atakaa ndio ni smooth.
Wewe
unaweza fanya press ups ngapi?
Yeah, yeah, apply.
Wewe unaweza fanya press ups ngapi?
Mimi Kenya tu nitasema. Ni shauri alisema. So rudi kwa Mrs. Alima wae.
Hiyo story si after that nikaanza tu kuwa bitter, lakini press ups nika cope nazo. Nikiingia hivi form 2. Che, ile umeo kutana na mse third time mlikuwa hivi. Akikuja January
changed person.
Ni mtu different.
Akitana jamii sasa hizo tu the third time na first time.
Mbona?
No. Niga from IGCSE niga.
Semester ama ni?
No, we don't 12.
Winter.
No. Sisi have summer break. Lakini sisi tupia.
Sasa wewe summer break.
Summer break alijua kwa ile ngoma ya conscious.
Summer time. Alijua kwa Phineas and Ferb
manze.
What the fuck is that bro?
Hadi tunajina kwa na 104 days. For summer vacation, bro.
Si vacation.
Ni vacation.
Na, nigga. Chill up.
So, okay, umbo.
By the way, your experience ime, ilichangia to me actually becoming a better person.
Ilikuwa umbo umbo. Ilikuwa changia.
Bana, nilikuwa goofy kitambo. Ulikuwa unaona kitambo vi nilikuwa na cups.
Bro, love you, just cannot deal, boy.
Ay, wata,
Kwa jina naitwa Jerry.
Alikuwa anaongea wasi kuliko sahi.
Imagine. Alafu sasa sura ilikuwa more.
Enye
ilikuwa baby face.
Mbaya.
We
baby
face. Ile mwanzo ode mali hapa.
Anaweza kwambia, "Okay, please twende hivi."
Zii, lakini usikii jo.
"Okay, please usiniache."
Lakini story unajua mimi ndo nilikuwa among the few nilikuwa na veins. So,
veins na kuanga nazo.
Veins unajua mimi nilikuwa Nilmino nilikuwa nazo among the few people walikuwa nazo.
Najua vengi na dependingi ni ya wapi.
Huku.
Hadi
yabu kwa
nifikiria. Konele important.
Hadi yabu kwa nifikiria hiko msee.
Ushei kwa na veni ya paja.
Ama ya zguembe.
Ume ikuwa na veni ya hapa.
Ah, sasa miguu zinakoanga. Mimi nimesema zguembe.
Mimi niko na ya mguu.
Hadi ya mafu.
Mimi niko na ya mguu.
Ume ikuwa na ya
masikini. Mimi niko na ya mguu. Wewe sikio yako inapata veni wapi na sikio yako ni 0.1.
Guy.
Sikio kana tosha na hivi.
Lakini hiyo story sahihi niko sure, very very sure. Nikiamua kushoot short na hii mentality.
Wewe hii ishia.
Nilisha heal.
Ishia huo.
Nilisha heal.
Na unaenda kufanya nini?
Hmm?
Unaenda kushoot short gani?
Nikishoot short sahihi inaenda through.
Ah.
Automatic. Unasikia 100% conversion rate.
Tulisema aje lesson 2. Ukitoka mahali usirudi kawe ni boy. If you left it, iache hapo. Aina hata uende archives.
You're my favorite one. I need to check up. Life inakupeleka
aje. Ukirudi backwards.
I know you. They don't know you. They don't know you like I know you though.
Forward ever, backward never.
They don't know. Hakujui wenye mimi nakujua. Mimi nimekutoa from your dark place. Najua. Lazima ni check up on you. How are you, boo? Anarudi square one.
Mbona?
Sibu usiki mi sijeongelesha ex wangu ya yote.
Enyi mkwa na my exes?
Eni.
Mimi sasa kijana nimetoka kanisa juzi. Hey. Yaribu kufiga out hizi vitu. Lakini hey. Mr. Kabibiz. Hey, Habibiz.
Delete.
Adi mikrash wangu wa kwanza likuwa.
Mi yani, mi nakwambia. Mi
I had a thing.
Mi nafakuwa saini.
I had a thing.
Saini nje kwa nishawa bro. Time hivi time ni kwa hivi kidogo. Sasa kitu ilikuwa tu compromise ya religion. Sasa ilikuwa a matter of
religion yenyewe sasa mimi natumianga wallahi.
Jimmy sikudanganye. Eh. Hey. Hata nikana
kwa na wale. Hey.
Kwa bro. Jimmy sio down. So down. Umse alikuwa everything. Bro, appearance like vibe brainy pia. Alafu ilikuwa tu alikuwa mse chilled sana. Msetu anajua story ni moja, shout out to you though. Si yeye, apart from me, kuna mwingine anajua tu. Eh, but Miss
Kudanganya. Anasikiza podcast.
Anasikiza, big fan. Big fan ule. But Miss Kudanganya, mse. Miss Jika, as a family, ni. Then, since family, ni push to a dark place, you like, from the beginning, kuwa najua, kuna limit, ya kitu. But bro, Miss Kudanganya. Apart from, tukuflani, juzi, jui, composure, meenda wapi. The last time composure yangu ime fumble ilikuwa nonsense. But sasa tukiongelelea pale kwa shot, I guess before ifike kwa kushoot shot, najua lakini mimi nakwanga pale Steph Curry mse. From deep tena.
Misa shot.
Sasa lazima nipige analysis mse.
Kijana anajiona dev leo.
We unacheki
najiona lakini mimi nitakwambia kweli.
Diamond vile alisema.
Ukiangalia 2Ls zinafamaje? 2Ls zinakaa W.
Manze.
So me, I've been always taking W's in my life though.
Here's story, eh? Ana chenga za Messi. Na shoti ya Ronaldo. Huyo saa ikuwa mimi anasema. Mimi sasa msi.
Hili miguzi na kaplati pati.
Manze, miguzi kwa hiyo.
Lakini jo, atuwezi, as much as hizi vitu ziko part of our life, atuwezi kaa hapa tuki reminisce the past.
Mi lakini sisi sema nimekuwa held
back. Hiyo imata.
You live, you learn.
Hiyo imata.
Mi lakini nadai niko nadai ku find love mse.
Sasa hii ndio hiyo imata.
Simo vile like ati lazima but
si a must.
So
kidogo upigo ati oh sijui ulichelewa kukula, sijui ulifanya tu ni fit mse.
Mimi naona ngapia
protect us though.
Azamani unafaa uishi nikaa. You will die tomorrow.
But naweza sema kila mse nafaa kuishi hivyo. Juu, but instead of kufikiria kukufa, fikiria like kumaximize out kwa hii period yako. Juu life ni once, si ndio? So ile story 100%. So kama una dishi vipi? Kama unafanya like give it your all, ikue hiyo kitu ukaipata chance kuifanya mweke ikosa, ikue ilikuwa fulfilled. So ukiishi hivyo one day at a time na una fulfill every moment. Bro, utakuwa tu happy yani, utakuwa tu yani hata vitu zinaendaje mrama. Huko uli give it all kila kitu na two fit mse. Nafanya nyamaze ka 5 minutes hivi nisitoe wisdom sana.
The way I see it.
Knowledge.
Knowledge.
Nimeingia wisdom moment yangu. The way I see it.
Life. Sama solo. Solo.
Life is that kind of race whereby to win it, lazima uende slow. Because if you look at it, ukienda
na pupa.
Ukienda, ukienda hii race unataka kushinda unakimbia haraka.
Umetoa pesi yako yote.
Life at the end of the race akunanga awards ni kudead.
Manze
enyewe. So lazima ukimbie pole pole.
Awards ziko throughout. Zi,
hey,
ziko awards ziko throughout. Zi, at the
throughout.
End. Last of the biggest award ni nini yako niitwaje?
So
kuna legacy.
But kuna very many ways unaweza slow down your race.
Hadi mimi nasema the way you lived your life it determine venye utakufa. Kwa utakuwa na watu ama utakuwa peke yako. Juu, kuna kale ka moment, kuna watu wenye wana dedingi wakiwa na their loved ones hapo kani. At least yuko na some people unaona like, au nawaacha. At least walikuwa hapo wananidai, walikuwa wananipenda and stuff before uzime. Na kuna watu watakuwa na msi.
Dream death yako tu peke yako. Just dream death yako ni gani?
Mi dream death yangu.
Options.
Eh, wacha tu ni dedi kwa usingizi. Eh, juu. Eh. Zivi vifo zingine hapana.
Yeah.
Dream death.
Like unge preferable. Either Evie, Evie, Amen.
Yani ile na dead.
Yeah. Unge kwa kudead uko ni option.
Yeah.
Upeo yo chance ya
dead. Jimegeuka
unge choose aje. Ah, unge choose aje kudead bro.
Mine za choose kudead by fatigue of your life purpose. Yani hidu mba wako meputin. Adi tu. Body yako kanza
kukufa happy.
Unaanza kukufa happy.
Azim, wacha nikwambie, a tale inajulikana kama good tale not by the it ends, lakini zile twists zilikuwa pale ndani. So inaweza kuwa the most tragic end, lakini bado inakuwa appealing to the viewers. So design yenye mi life purpose yangu, mi natakanga hiyo ndo kitu iniue. Hiyo ndo kitu iniue, ni uwe ni kiservice.
Mimi mna believe ingi kuna life purpose.
I think kila mtu ako na yake. Mimi but
mimi na believe ingi.
Mimi kifo yangu na ambanga ikue. Ni dede nikiwa. Ni kitu mimi niko napenda. So for me kenye mimi na envision sai ni either like ya kwanza definitely hiyo option ya na sleep tu. Like time siku mabonga nasi wangu fiti.
Alafu kena tu kudoo.
Yani ile peaceful unacheki.
Eh. Ndio nshaka.
Nikamwambia ile 30 billion chibidhika nini. Mimi nikisha lala hivyo.
Okay.
Your twin peace. Kama sio, unacheki kama ile staff Paul Walker alikuwa anasema.
Mimi
niko huko sijui 8000 RPM. Gari tu. Eh,
mimi die love in what you do.
Instant yo le kwa guy. Mimi by the way kifungu kuja kulia, kuja ku celebrate mko happy.
Pia
mimi
mpige
shit. So mimi ni kama hivi kwa hiyo ka crash, mimi siombi sai like hiyo tena yake kibidi ikue kama hiyo. Mimi na the dead happy one. Hiyo ile kitu ka Paul Walker. Gari nime vision yanga, nime dream of my whole life. Nimeifanya gari project ka. Nime tune to the max, ikitu yiko pali nataka. Mi nimepata clear road, niko tu hapo nime max out yiko tu na clock tu. Niko tu pale, ata tu slight, tani hivi kidogo ni hivo. Nikikula kitu kayo, ile ya Paul Walker, bro, mi nkuja mcelebrate nse. Na ikiweza, hiyo gari restore, mwyeche kama mural ama. Kama kwa kijanamu muwae nse.
Wawuski mi nkienda kukufa, kwa deathbed yangu nitasema, the end.
Finn.
Finn. Ah, yeah, dude.
Done. Me, kwa aspect yangu ya life, mi naonanga life purpose ni situ na jipe yangu.
Sindi, of course.
For some.
But mi nasema, kuna kitu nafakuna chasing ide.
Nimana
mi kuangani ile story ya like, si kila time tu na medi. Kwa kuangani ile time unapotanga, kuna ile kitu nafanyanga. Na nipua, sasa inakuanga even better mkiwa around na the same mentality. Mkiwa around the same mentality unapata, mko always locked pamoja. Unapata mnaenda kuchambua mko pamoja. Mnadai kupiga ufala mko pamoja. Mnadai kuingia session mko pamoja. Juu, kuna likeness of mind. But bado kuna fako na ile bado kitu unafanya, unacheki. Saka mima time zangu niende, baki. Jamani na kale graphics yake. unapata hapo, nimesema graphic design,
sema hivyo in full
graphic design
shoga.
Mbo
wazi hiyo, lakini
yeye anafaa kuwa nayo papa ile tu nile kitu wewe unachesinika. And I think ukikosa kuna kitu ina lack alama,
kuna ka element fulani ina lacking, but pia in the sense hata ukiishiyo maisha yako bila ile life purpose utaishi tu
ya tu utakuwa uko hapo na past time
ka if you're not going anywhere.
Nani alisema M ni kwenda anywhere?
Ka una place unafaa uishie, nani kwenda mahali popote uko vitu,
labda ulikuwa tu ufike hapa ndi liko papasi yako.
But then kuna tutuka kazi yote ilikuwa tuwaonange tu wazimange.
Kuna watu wengine tu papasi ilikuwa afike hapa, ape other people happiness. Then uzime.
Nachukia hiyo notion yenu msee.
I mean again,
unafaa internal matters into your own hands.
Hapana.
Unafaa utake matters into your own hands. Wewe ukiona nimefika hapa, what am I doing with my life? Especially me naongea for the boy child. Mimi nimeona wasi tumekaa na wasi wanachezanga hapo ma games kwa yote.
Wewe acha story za mtetu.
Si Alex ni hapa.
Ni hapa. Bro, unaona hakuna kitu meaningful inaendelea. Unaona hadi ndo unajiexpose WhatsApp uko wari da ni text back juu uko hapo hivi kila time. Unafaa utafute kitu ya kufanya.
Hapo ndo kitu inaitwa ego. Hiyo si story hata
ya. Sasa unajua ni ego. Unaweza kuwa na ego lakini uko
hapo. Story ni tunasema ni person Z. Kama haingi daro, ame made it tu mahali moja. Unacheki teme hivyo. Uko hivyo ndo unapiga kila time. By the time unamalizana na some like 3-4 years, people are so fucking ahead. Alafu tunalibamba siku hizi, unajua okay. In notion mimi na believing somehow. Like venye boys na dem wanafaa kujibeba ni two ways.
Very big.
Juu unacheki mwanaume already from society na everything
yako ni
competition. From two word go hivi ushapigwa negative 10. Lazima uchangamke. Uko nil uko umepita unafaa at least ufike nil uendelee.
Kwa street lazima
uchangamke. Unacheki rahisi. Jumi kitu unazaona. Unaanza kwa hivi na nini? Shauri ya fumble, si ndio?
Mhm.
Alafu uko like anaza pata, anaza get it. Sijaribu kusema maisha iko easily kwa, but kuna
to some extent anaza
get back rahisi, unacheki. Shauri na boys kupambol, boys unaweza chukua di karibu 10 years
ndio ujibuild
urudi hapo, unacheki.
Ni hivyo like
sengine mimi joke naambia kuna dem fulani best yangu, si uko na hiyo kitu, anaelewanga hiyo humor ndio kuna kutumbaa kwanza bezee kama shauri ameweza pata na hiyo. So that as it is, let's go. Mimi mtapianga. Mimi ungepata ball naweza furahi. Utafocus hiyo time span ya 2-3 years tunaweza fanya nayo. Hey bro, Jimmy nilikuwa namwambia kuna mori wetu fulani alikuwa amepata staff. I think alikuwa 25. Bro, in like 2-3 years. Huyu dem amekuwa CEO, je ameran manini manini. Mimi nitamwambia huyu dem, mimi nakusaidia kutafutia MC bana. Give me back. Mtoto tutamlea, mimi nitakuwa uncle mabling. Tafanya hii kazi vizuri. Ninajua ukiclock like nikikupea span ya 3-4 years. Kwanza napatanga watu wao sana. Unaona akitoka anaje na utafutia sana wake, sio mtu wake. Eh bro, 3 years ndio mama max potential yake yote ni nini? But Ben kwa sema boys na dem si outright like kabisa. So ukifumble kama naomi inaweza kuwa big sana. Kwa sasa the best thing squeezy wanaume pia lazima ukwe toes up. Juu ile story ya shauri wa kitambo haiko squeezy. Ndio napana na shauri. Kuna stories they only need you for dick. Kuna sewa kwa hapo unacheki.
For dick.
Kuna mingine anahitaji tu emotional support yako.
Mhm.
Juu de kila kitu anaweza fanya. Juu squeezy independence na roles vitu zimechange sana.
Mm-hmm.
So unapata baki pale umezoba mse. Jadi sasa hivi mimi naenda kuona. Sasa hivi history ya kuwekwa wanaume ndio ni jokes lakini bro ndio na happen. Tuko na mapusi huko nje mse.
Lakini mimi naanga squeeze.
Dreka kukosea. Most of the bitches I know are niggas.
Yeah, I'm not kidding bro.
Men squeeze wanakuwa wame lose there. competitive edge as in it's very easy squeezy. Unahitaji kuput ile 100% effort.
Jo,
ukiweka tu effort kiasi utakuwa ahead of the pack.
Mm-hmm.
So hiyo ndio kitu saa inaniboingi. Ndio maana squeezy unapata.
But in some sense, najopia society imeplay a big role in that.
How?
Imeplay a big role in the same way. Venye umedegrade, unajua niggas huku inje unajuanga, eh, manze siwezi bonga shit jumisi na ako kakitu. Na bado, the niggas who have made it, bado wana rabbit in to y'all kuonyesha,
we ni pussy yo. Akirabbit in, unafaa uichukue ukasirike, uitumie kama
motivation. Si watu wengi wako na hiyo kitu.
Shida ya semi naonanga big ni time factor, unacheki. Mimi sikudangani, sasa tumemedi hivi. Na nasijui Subaru SGNNE STI sijui ka gold plan na kijana kanatoka. Kuna kitu inakuja juu kama mzako na mimi, mimi kuna mseni ataona magoro fulani, ma silver, kuna mwingine ni luku, kuna mwingine ni spend fulani. So ile kompyuta kuangalia vitu zina take time, unacheki. So unapatanga shida ni wasi wanataka vitu in a haste.
Siko na pupa.
Hiyo story ya kujua leo niko hapa. But future yangu, hakuna mtu anaweza predict. So, leo naweza kosa hii. So, hiyo time ya kugo for the grind, put in the hard work, pause. Ndio watu anakosa. Watu anataka the easy way out kila time. Hey bro, itabidi usiga the heavy work.
Na usiishi beyond your means. Ukiona uwezi fika hiyo bei, jilete kwa bei yako, ishi maisha yako vizuri.
That being said, usione mtu anakula, don't see somebody eating their fruits. And then you eat your seed.
Na kauja pata real ones.
Kuna boys vlani ya lukwa mejaribu kukeep up na heavy heavy niggas.
Hey.
Hey, ilibidi kijana hame kujanga kukuhanga kupika uji daily bro. Hey, ali humble tu wakasamacho hii ende. But I think tumbayi nakuhanga like, deep ya tu wagopa aje. Shida mingi nakuhanga, either when talk to show you about the life. Juu, alafu unafanya the wrong people. Alafu, pia kuna ile story ya like, stories pia. Unde ku make movie impressive. Bro, juu najua kuna ukiandisha msee hapa.
Ni lesson nyingine. Ufai ushukie chini.
Nikikuja leo
nipate kuku.
Kwa shauri ikuwe nimekuzoe shanga
kuku
weekends jitu nafanya hivi. Ah, kuku. Kuku ndio anapata, eh? Unafanya like kuna standard umesha set. So yeye anakuja kijua hiyo ndio.
Ndiyo hiko.
So ikishuka chino na kuna kuja sasa. Hapa sayo inakuja kukua dependent on personal people. But sayo unapata, definitely hapo a bigger number inakuwa shaky. So, hiyo story ya kulive means yako, risk level yako juu inapiga hivi na hivi. Wai juu naishi hivi na hivi. Mi sikudanganyi. Mi story ya, okay, kuna factor ya dog kwa relationships ndiyo. But pia kuna other things than that.
This
na we, boro mwonyesha msi kutoka mwanzo ni hivi. Kama alikupata hivi, atakubali. Kama alianza ikiwa hivyo ni sawa. But anze, mulianza huko. Maldives alafu kidogo kidogo umemrudisha hapa.
Kulisha.
Pia mi naona team yenye saa vijana tunafaa tuchukue. Kutoka kwa hii podcast kuanzia leo after umesikia hii kitu. Team inafaa kuwa prove them wrong. So many people have
bet against you.
Wame bet against you.
This is my motivation, nigga.
That's
your sure team bila earphone. Tata hapo ba earphone.
Jijenge.
Ule shuri ya kuacha. Wame bet against hautakuwa successful. You are not masculine enough. Hauko na nini. Wame bet against you. Prove her wrong. Mtu lecturer amekupatia zero.
Bana heal.
Ame
mecha si rahisi mheal. Wacha hapa. Kama unakosa motivation yako kutafuta motivation. Weko na the
prove
goal.
Them wrong.
Prove them wrong.
Prove them wrong.
Labda lidendi alikusahau.
Competition.
Kusahau.
Lidendi atasema he.
Aja.
Kwa sababu unafaa uangalie kama si yako better than you kitu inafaa kupe sleepless nights. Ile vibaya msi.
Hapana.
Ile vibaya
utageuza.
Mimi lakini mimi naona the best thing ni kukua.
Wewe
compare na mseni. Mimi nasemanga wewe strive kukua the best version of you. Wewe shauri wewe boys strive kukua the best version of you. Wacha ikue. Jana
change comes from within.
Jana niliweza kufanya X amount of things. Naweza ongeza leo moja.
Kuna watu.
Jana nimeweza kuamka 7.
Kuwa better.
Eh.
The niggas will always be better than you.
Jekyll, love yours. Anasema
hata
uko yaje,
there's always gonna be a bad bitch.
Better car, there's always
gonna be a bad
mali, kuna better
car
nini.
Mnafahamu council hiyo
mentality. Ah, si mentality
kwa ha competition.
Hakuna
end goal ni. Unajua hata ni
end goal ni wewe kuwa fulfilled.
Shida hiyo kitu ya shida
hiyo. Unaweza kuwa unajua unataka kuwa fulfilled, yes. But then wewe utakuwa fulfilled. Niko kujua huu mjamaa.
Lakini naona gola.
Hawezi spiral na kusema competition.
Mimi nakuelewa. Story ni kia hii the best thing, eh? Mimi nitakupea two things. Mimi low budget and rotate na mwambianga kijana. Na vitu mbili.
Anachukua apiga daily dose and rotate.
So, haya upate. Mimi niko na my length shuri. Uko, eh, hadi mimi nasema nipate dem ameiva. Sasa ukishapata dem ameiva, kazi ni pia mimi kwa dem ameiva kuliko munda.
Mundati.
After hiyo.
What is that?
Lakini wewe uko, mimi goals zako ni jana nilifanya hii. Kama naweza fanya 15 push-ups leo, kesho nikifanya mbao. Nikifanyao mbao, hiyo thought yako ya mundati yako bulk. Ukifanya mbao leo, kesho 25. Ikuelo, alafu kuona longevity span. Inaia, mimi nimebaki pale nilikuwa, wewe umepita. Umekuwa so better.
Unaona, reference point nimekutumia.
Sorry.
Competition.
Yeah, these are two.
Kuna niggas.
Unaona?
Your work will exceed you.
Ukifocus na kuji outwork. Wacha nikwambie
iko ina mata.
Sikia sawa,
drive. Social ladder umepanda, hiyo ndio
ina mata. Unaona Kigen? Uko na shuri, unaona Kigen na shuri wake. Uko like, damn, this nigga has a long shuri, si ndio? I need to get me a better one. Unampata better. Alafu unipate mimi Rizard of Oz. With a longer shuri than that. Uko like, nigga, umsi yako amenitoa game. Upate better than me. So hautawahi kuwa na enjoy ya kitu. Joe goal yako kufika pale ya unipita.
Yo ni umeangalia from the
nah, that's the plain side of it.
Clear from the extremist perception. Mimi nasema kama ule ndo mjamaa umeintend kumpita. Of course, siwezi chagua nipigane na wewe, sema Kige na kuna manzi ameweza. Na najua kuna manzi ameweza kuliko huyu mjamaa. No offense. Ama wewe tuseme tu X na Y. X akona manzi ameiva kuliko Y, lakini Y pia manzi yake ameiva. Siwezi pick Y ka competition yangu na najua X ako better. So before you pick mse una compete naye, una pick mse yako huku.
Lakini hakuna mtu anaweza sema kwa hii dunia
ako huko
top G of top G.
Hakuna.
So ukishapita huyo mwenye
unadhani hata kitu kisemeni top G.
Kuna
top G kuliko.
Kia, si wewe pia kuna time.
Mbona mnaleta history ya teta hapa mzee?
Ni ukweli.
Ni ukweli.
Mtafanya hapa nikaelika mimi ni sexist mzee.
Zi. In as much Jerry si sexist.
Mimi nasemanga you can borrow anything from anyone.
Eh.
Unacheki in as much as kuna fam- controversial. Like stani kuna msia kuna ujinga tu kila time. Kuna always something you can pick. Kuna motivation unapata kwa teta. Like kama
anabonganga real shit saa zingine.
Kuna time tu unaweza pick something unaona. But time mimi kitunasemanga, juu ya shida ya always competing, you how to unasikianga ile ya ushaipata kwanza the first check unapata. Do yako ya kwanza. Sio mingi like kwenye mtu anazoona. Juu unaona kuna fulfillment from within. But hiyo story ya ku always chase juu hautakuwa hautajiona like a better man. Utakunaangalia the better ndio uende hapo.
Like kama mimi niko nasema.
Tumekuwa tit for me.
Mimi ndio money is the goal karibu kwa kila mtu, si ndio? But mimi issue yangu inakuanga hivi. Will I be fulfilled nikipata that money? Ama itakuwa tu nimeipata. I can do anything but si feel like in life nimepata. Yaani kuna kitu yani nime gain after kuchase hiyo yote. So mi papa sangu na kwanga, kenye tanipia fulfillment, nomba niipate. Juu, the moment utako fulfilled, some things as it make sense.
Mi nadai,
Because
tunakuanga wajinga msee.
What is man?
Eh?
What is man?
Tunakuanga wajinga jumba to wisdom.
What is man?
Umestamp in post.
Man ni karatasi with no value.
As much as unasema hivyo, wewe kama as a man, you ukuzaliwa kuwa emotional creature.
Nani alisema?
Kitu utapata.
Mwanaume uko na emotion.
Nikwambia
fulfillment utaipata fulfillment.
Unaweza pata.
Unaweza pata. Unakuwa stagnate.
Fulfillment emanishi stagnating.
Unakuwa stagnating.
Emanishi stagnating.
Kuna niggas zilikuwa fulfilled. Na ndio maana wako
mali emotional creature. Mimi squangi against having emotions.
Call me what you want.
If
that is unaweza kuwa na emotions.
I am.
Because
best of it.
You think
una emotions?
You are who you think, bro.
Na rationality.
The words of Caesar.
Rationality
I
is
think,
for work.
Therefore I am Julius Caesar.
Rationality is for work. Una tap into emotions na utaenda. But easy kutumia emotions negatively. Ati niko sad. Just taenda daru.
Na hiyo ni weak
mentality. Hizo ni ufala hizo.
Mi but so, kitu yangu ni inaweza kuwa.
So unaona sasa kitu nakwambia the only moment utakuwa fulfilled as a man ni ulikuwa mtoi.
Hakuna hapo as a man.
Hadi saa hii. Saa hii
ukiwa mtoi. Ukiwa mtoi.
The first thing is for children.
Acha mimi nikwambie venye iko.
Janako sana.
First thing.
Enda therapy bro. Enda therapy.
Acha happiness ni ya children.
Mi first thing. Acha nikwambie venye mi work. First thing mimi ni Kigen kwanza before anything else.
Mimi tambua ati man.
Mimi hakuna ati man gender.
Call me gay if I have
to. Mimi ni Kigen. I'll do what Kigen.
Kuna venye society ni expect.
Wewe
unataka ku break out of the matrix but unataka ku work na rules za matrix.
Zee,
I make sense.
Mimi nikibaki hapa society inanipea chakula na inanisaidia
inakusaidia nini
na kwa nini?
Eh,
kwenda huko.
Society ni expect kauni lishi kanyaga.
Unaona
acha waone
cheki iko ni hivi ndio iko ndio unafaa debunk the matrix lakini uwezi aim lower than society. Society already inataka
samani
sasa wewe
wangu
sasa unataka unasema unadipunk
vitu na maanisha kukua wiki na maanisha
wewe ni mse unatumia emotions kulialia hapo
kuulize mbona niko na mbona
ali text back
mbona niko na
ameniacha
ni kutumia emotion
nini
emotion
haufai ku aim lower.
Kuna difference ya kuwa na emotions na kuwa na emotional intelligence. Hapo wewe huna emotional intelligence ndio maana huwezi bonga kuse emotions. In as much
siko
mimi nikiwa
expert kwa emotions.
Tap in kwa emotional side.
Mimi na focus on emotions zangu mimi naweza zi switch hivi na vitajiambia.
Kila mtu anaweza switch but there are some things you have to learn. That pain yenye unajaribu ku block hata tunasikia.
Feel it.
Feel it. Ndio kuwa mwanaume sasa. Unaona hiyo pain? Feel it. We outgrow. We replace. Unajua ni substitute with something.
Sasa unapata inakuja sasa eventually you've built up shit. You've built up shit.
Unajaza
kutoka.
A castle of shit.
So mnasema.
As a human being, inamaanisha men and women. We have our own substantial amount of. Msikia jina sa?
Substantial.
Ndio hiyo sasa.
Hadi
emotional intelligence na
IQ.
Na intelligence quotient. So kuna emotional quotient na intelligence quotient.
IQ
na zote ziko amongst human beings.
Mm-hmm.
So ndio kuwe complete unafaa kuwa na tapin ya zote mbili. So IQ yako na EQ. Women scientifically have a higher
EQ
compared to the men's EQ.
Mm.
Si ndio? Sasa but historia mwanaume hufai kulia. You should not decide about something, do nini.
When you binadamu, you feel it.
Public
bro. When you binadamu.
Nani amesema public? Zee. Public display na manisha. Kwanza, mimi nimebagu shuri. Nimebagu shuri. Kama ni kutembea, tatembea pamoja.
Mm-hmm.
Kama kuna kitu ime happen nikiwa. Asa, nitembe hivi, nisikie. I've lost one of my bro. Untaka nitembe tau nikutuwa meno nje. Mimi takidi nime chill, nijesulate, nijete kando. Because mimi niko rational, mimi niko nimetapi na nini yangu mse.
Ndio, nimesema kitu ya unafau live through it. Mimi kitu nachukianga ni
mimi don't be stuck.
Ume incur your own losses.
Mm-hmm.
Ume incur your own losses. So, inafika aje, wewe ndo uko sad, si mimi ndo niko sad. But unajaribu kunidrag in hapa, unaanza kusema, oh, niko sad nini nini nini.
Yes, that is story different.
Yeah, totally.
So you know displaying of emotions na kuanga against ile vibaya msi.
But it's okay to be sad.
Unafahamu mimi kwambia ni sasa unaona, sasa hiyo unaona ina depend sasa. Unaona? Wewe kuna kitu kuja kufanya. Mimi nitaelewa. Unajua ushoga anajua anakuanga hivi. Kiga nakuje. Unafaa kila mtu yako na balance yake na tunakwambia emotional intelligence.
Unaona?
Where you handle people the same way. Unacheki.
But si tunataka kusema people are equal.
Na. Everyone ako na kitu yake. Kuna mse najua, wewe najua di kuna kitu yake. Haizi kwa kitu bigi. Lakini kuna days umekuwa low. Sasa nashangaa mimi sio na Jerry. Lakini mimi niko mimi najua mbona jamaa ako hivi.
Lakini unaonanga sikuambiangi reason.
Haya.
Mimi ukaa tu hivyo.
Lakini eventually
unajua itafika point.
Nikisha get through it nakuambianga sasa.
Naona inaonekana from approach nini? Leo is different.
Ako low.
Unapata wacha Jerry ame
amid
tena baadaye. So hiyo ni una tap in. Mimi najua nimetap in
emotions zako.
So najua pia kuna kitu ki happen. Afadhali kitu hiki kwa ime bust out. Afadhali niende tu kando. But tishtuke hiyo takuja kwa the back to it. Lakini mse tumekuwa knowledge for a minute, nataka kuingia ujinga mse. Like that's who we are. Knowledge lakini kwa kweli. Lakini
kumbuke wewe no public display of emotion.
Wewe kwenye emotional intelligence yako.
GK.
Know what to do.
Niheri ulie peke yako kwa nyumba kwa bafu watu wazijue wewe. Ukiwa nje huko imposing na kila kitu.
Jerry, the one thing atajua ni to let people in.
Eh?
Choose your own people you let in.
Wewe lakini mtu aliha tu kijana.
Manze you hit the spot.
Yeah, pause.
Story.
Oh, fight him to only hit a spot yako rebe.
Alipata G-spot.
Okay.
Mina, story yangu ina, swali yangu inaweza kuwa na side ya intelligence. But taki tuende huko. Taka tuende rough shit.
Lakini kuna podcast tutaweka intelligence.
Pure. Na, there are a couple of stories nimetapin na wao. Na wakujia. Yo, nataka tupige a serious one. Kuna stories na wana mepe heshima sana. Kinga pale mental na
pia mi, usiki pia mi kuna wasi. Mi personally na believingi don't respect like the gender. Una respect the person. Si like juhuyu
true,
nini.
True.
Kuna, bede kuna some women na kuanga ni mawarang kadi na kuanga ni mwona. Kuna venue wako better than me ni vile tu siwezi kubali.
Mi sit down kuna wase.
Because they
are. Siwezi waambia but.
They are the one person before they.
Adi vanyewa uhandle mse. Kuna simu kaingia ama story fulani toke from couple of people. Na ingine hezi kwa the same.
Kuna maze mademu wakiongea nye pia mi na nyama zangu.
Hata kuna wase. Kuna mse mi neza. Adi vanyewa neza na kumgotea.
Lakini wase wengine hapu. Unawe kwanza maboyi wanakuanga na ufala mimi siwezi kusikia. Na hapo ndo IGS watu wanasemanga niko na ego. Nashanganga mjamaa
niko na
pia nini
mzee. Niko nayo mzee. Jina fast. Small talk nao ni kazi ngumu.
Lakini wasee huku nje msomi. Si vitabu za uni pekee.
Leni boy edition.
Mimi niko na swali. Mimi niko na swali. Before niende kwa ile yangu mimi.
Sawa.
Aka kaswali kangu ni nikuulize aje. Nani na nafaa kwa nasalimiana? Mimi nimekuona, sisi tunajuana, si ndio?
Personal lady mimi
kwa boys, kwa boys kwa show.
If you don't talk to me, I won't talk to you.
Kwa boys
simple as that.
Kwa boys ama sorry. Amekuona, amekujua. Hata kibahati nimepatana eye contact. Nani anafaa kusalimiana?
Me honestly speaking from my point, if you don't talk to me, I won't talk to you because miss you ni your point. Jitakanikana force.
Sawa, kwa mwingine pia kuna hiyo mentality.
See, it's okay. Me, but there, as long as siishi kwako, sikuli kwako, me, I'm good.
Me, yangu nakuanga rahisi sana. Me, sinanga maubaya. Unacheki. Me, nakuanga always. Me, itakona nitakugotea. Lakini, surely.
Si kila siku.
Nisipoku salimia, iwe na tuja salimiana.
Kwani uona, ukona haja gani na ye sana.
Alafu, sina ubaya. Me, niko busy pia.
Manze.
Sasa mimi ndio nakugotea si ndio? Lakini ile moment naweza acha. Hivi na tumeacha. Alafu na cheki the worst shit of it all. beyond kupatana physically lakini pale tunaweza patana. So hiyo less time ni small talk conversation endi mahali. Mm. Mimi nikaanza kusalimia hivyo siku moja imekuwa hivyo tumemaliza wiki mwezi. Mimi sikakuja nayo kunilia mastori za upuzi. Tio siku hizi ama boda siku hizi nazifanya. Mimi na sawa acha iko ya kuringa but nifanye kwa nini ni one way?
Haiwezi kwa one
way. Kaa huko mse.
But
hata ukayaje mse? Hiyo just meet afanye mchezo.
Mimi hii swali siko the fittest kujibu. So mimi nakuona na very crazy ideologies.
Mimi ni mse moja na naweza dropigo nani once twice pia iko hivyo na kwa nimesha nini?
Kwani mimi niko na shida.
Soft spot zangu pia zinaishanga.
Juu hapo story ya kusalimiana nayo mimi hujiona hot kick. Hii tabia yangu ya kujiona the prize. Mimi sizisalimia msi, natalesa nisalimie. But na wako neat. Na wako neat.
Mimi najaribu kuimprove jumi of late nimekuwa. Na day tu comedy yani. Sina masaa.
Kuna time yenye utaki hiyo small talk. Jua hakuna kitu mnaambiana maana ni ya nini? Hmm? There's some people
nimeamua ku spare alafu tunaanza sasa kuingia. Sasa ni niharakisha juu kuna place
ile part. Kimbia. Kuna kwa na the protagonist kwa life yako na antagonist. So uno unafaa choose extras ni kina nani?
Tupige swali yangu sasa. Mimi swali yangu ni nini hauko na Gen Vision utaifanya lakini ulianza? Best way ingependa ikuwe vitu za ujinga zote. Nini yeye ndo alikuwa nani few years down ways ifanye? Anaweza fanya. A good one hitting pussy kukua peg. Stories of relations zingine. Tuende.
Mwende. Personally, mimi naye nilikuwa na attitude nyingine hapo ya ufai kuongelesha crush wako. Inafai kuwe tu inakuanga.
Unaiona.
Inakuanga tu. Lakini jo
daga unapamba.
Kiasi jo
unaishia.
Naishia jo. Lakini
nakutoa meno nje. Unashindwa.
Hey,
niko ichigine.
Umebonda kinje lakini kindani.
Hey, uko happy ka unjua.
Hey, uko. Yes! Lakini mazee hiyo kitu iko satisfying.
Hey bro. Walai kuna mazee unashanga. Hey, vipi gangster? Hey,
nafahamu.
Ipi hiyo? Mimi naweza sema tu kama kuna mzee uko na your eyes on.
Always go
for it. Fika mzee, nobody is out of your league.
Mzee.
Fika mzee, uone
utakuwa na nipoa, nipoa just iende. Itakuwa win-win situation. Ujiona progress na life yako na mambo yanaanza kukua lot. Jio time umehold. Hey bro.
Umeshikilia hiyo pass. Unajiona De Bruyne atunatafuta perfect timing. Hakunanga perfect timing.
Alaya hakuna kitu kama.
Hakunanga perfect
timing. Walai yakini usikika wewe ni strategist jo unaweza panga msi.
Hiyo ni kwa siku. Unapanga scenario. Love inafaikwe. Inafaikwe tu hivyo.
Yeah, atafikiri.
There's some things
unafaa hivyo lakini wewe unajua vile umepanga.
Yanaweza kuwalando.
Jerry ni psychopath.
Bro lazima upange ishi.
Jerry ni psychopath. Anafikiria
team kwa maana zana tubeka bika kati huko
nje. Ati pia anafikiria team ilipatana na coincidence ati mmepatana. Kumbe
liko mpanga.
Ati mmeenda chom kapatana mkabonga.
Kumbe liko meta.
Kumbe.
Sako na mzima hivi ume.
Anafikiria team ilipatana kwa road mkaongea.
Umejua schedule yake.
Umejua schedule.
Anatoka anga 6
research.
Lakini atakaye niongee ukweli.
Alipo unatokea. Hapo
sasa hivi comment naweza jiuza mbaya. Lakini mista kudanganya. What is coincidence not coincidence.
But ni kweli. Maboy wengi ufanye hivyo.
Unapanga hii kitu.
Watu upanga.
All out.
Lakini I guess pia ni ile ya kama una believing na shit nyingine. Okay, sisi sema like kupanga inakaa ni kitu deep like but nile like ikue program yako ikue affiliated direct na pia yake. So ikue ni time mkipata mnaweza max out.
Manze important.
Yako ni gani? Nini huko na nini mche?
Eh, hey, manze mimi niko naonanga. Eh, ku go down on a short. Never. Oe. Squeeze. Wacha nisionge. Wacha nisionge.
Mimi nadi skizi nimeskip late game. Nikisha lay me down, miguu hivi tu kwa hewa. This is not color, bro.
Okay.
Kuna time nilikuwa, okay, unajua, ile ya kwanza. Mwanzo, but ilikuwa kitambo. But you know I'm still a virgin though. But mwanzo ilikuwa aje. Like, sinajua siti ni tano bila karatasi.
Manzi.
Lakini sasa jo. Huku nje najua, ni kongori mse. Sasa unapata shida ni sexual orientation, unachiki. Nataka kuja kwa na important CD. So, ever since tuko locked, unachiki. Nikibidi and out, sinajua venye tu mnafakteza. Changu likuwa kwanza. Lakini ya, hapo sasa, it's impossible. Kama kuna family anasikiliza, this is me though. Miss, lakini sasa, yana siya.
I think ina kudangana.
Siya inia. Kitu ni gross. Juu kuna gross. Kuna jamaa hapa, nilimwambia atafika. But mimi, sayi yangu, honestly. Mjua
nino mnaniata,
utafika. Unacheki pegging na stories za haga wei kwangu. Iyo nayo,
Miss
Dejiona.
Hadi mimi.
Na yo kuna dhani weni bazenga unaweza fanya kuzingi. Yo hapo tutabidi tume draw back.
Nye mi kudinyo. Kudinyo upi ubana.
Kudinyo upi ubana.
Neza taka kuexperiment vitu mingi basi.
Mi experimenti.
Mi unakumbuka ile siku nilikwambia nimebona.
Explore your sexual side uwe umbo.
Zi, unajua siku ingine hapo natembea tu hivi chuo pale Monique. Mazi. Uski nilispengio nzi, naangalia nyuma, naangalia ni manzi.
Saloja wali pigwa shi.
Wacha.
Bro, unajua.
Na grab.
Grabbing.
Nile,
get a shi.
Walai, kwa kia teka angekua. Ibu nudema angekua, mi black out.
Black out.
Black out.
Karofo.
Black out. Black out. Nile, nile vibaya.
Unafiu.
Alafu, nikamuambie buwa chana na mimi, nimuambie vi aggressive. Hapo unajua ranisho aje? Ati napendanga aggression.
Lucky for you.
That's
so lucky.
Oh my days. Umesikia kupiga mtu
alive. Days.
Ulikuwa happy.
Sikuwa happy.
Oh my days.
Nilikuwa nimebonda
usiku. Experiment.
Yes,
experiment.
Hapo ndio umebaki kufika.
Labda hapo ndio spot yako.
Hapo ndio spot, bro.
Mizi yezi bunda.
Ako willing, bro.
Ako willing.
Ako willing, anakuonyesha.
Mimi unajua kwanza sahi nimeambulia. Sijai. Eti nimeambulia.
Nimeambulia patupu.
Nimeambulia patupu. Sijai ongelesha huo mse hivyo tena. Na nimesema siku atakuja kwangu. Kuomba hadi kitu yoyote hiyo ndio siku na revenge. Hiyo ndio day of atonement.
Atakuwa
hivi roundhouse kick. Juu mimi naye na kama beef. Hiyo naweza sema tu.
Enda mkule kwa butchery. Kone kangapi.
Rizzi ya ndoni pewa kupiga mahedi. Lakini yo story ya. Nista kudangana.
Rizzi.
Bro, uko nje. Kama uko na crush. Shoot your shot. Especially shorties. You know how to do this shit properly, man. Mina za kuwa happy mkintola kijana moja hapa na kumuambia venye mko on side yake.
Mm-hmm.
Pia kuna niangalia.
Especially mimi najuanga mnakwanga mini crushia huko nje.
Lakini moja kitu moja. Bana do. Watu jaribu kujifanya dadedi. Kama umedig vibe na jo umedig. Na una lose composure bro.
Pia mimi naona ume lose composure.
So sio wagwan.
Nikitokea unaangalia
tu. Sio wagwan. Lakini
unaangalia tu.
Bro. Kitu moja.
Anachora map.
Signs hatujui kuona. So wewe ukija ni umenipea sign.
Bede kitu ingine.
Mina za kwa nadhani ni hivyo ndo wewe ucheka mse.
Sure is who are listening.
Hivyo ndo wewe uangalia watu labda.
Watu wapendi signs. Especially mimi neza kuwa blind juu. Labda uwe unakuanga hivyo. Generally unakuanga tu hivyo nice. Sama nitajua aje.
Ongea sinu wakubazi
pigwa. Come through. We are grown manze.
Tell me you like me.
Unanipea green flags 55.
Tell me you like me. Blind. Bana. Mimi nitakwambia I know.
Labda,
we can do something
labda
about it.
Labda mina una ni red. Una ni green.
Inaka purple leave mom.
Hey, manze.
Maole said though. Mm. Kwa uko na mtu sema.
Bas.
Ikwe on tu mapema. Uko unajua. Pia uu unajeka una. Unajeka una chocolate. Uko tu hapo in the land of unknown. We enda sema. Anaza kuwa na digi. She's maybe into ugly niggas. Anaza kuwa ku give a chance.
Na mjifunze pia kuhisu.
I make it feel.
Lakini mimi yangu usiniisolie. Mimi sipendi.
Mimi ule mzee anaitwa aje? Ule mzee bro. Anaitwa aje ule?
ule mwenye alikuwa kwa edini yake.
Ule ambassador, ule alikuwa kiti ambassador kwa
edini yake.
Hey bro, wale alikuwa na mapiano event wa jimbo. Apiga kaa donda mse.
Lakini hapa jo usikii sasa. Tukiendelea kuongea hivi tutaongea hadi tomorrow.
Naona tuingie last lap. Tuingie last lap yetu.
My parting shot too.
My parting shot mse. Sasa ukidigi vibe natuambia. Uki there's always room for comments, feedback. Ukidai pia ku hop on the clan, tuko wengi.
Tuko wengi, tutakuwa tuta come through.
Come and fill in.
Kama unataka kuwa guest
sema. Kama uko na idea pia sema. Kama uko na comment. Love, I hope tuna believe. Tunajaribu ku keep audio quality better and better per episode. So here we are trying. If you wanna come through in any way, say we're gone. But message yangu tu ni find love. Kama uko na mse una dig vibe yake, mwambie mapema. Usikae kwa afraid. Hii wiki wa bambe jo.
Manze,
mimi ndo yangu.
Mse. Have a nice one. Ah, na mimi tu Kenya ningetaka kuambia msishangae tuliacha wapi kina Rose na Kevo. Next episode tuta link, itakuwa even bigger. Na mcomment kama nataka Jerry arudi tena na tena kwa regular.
Asirudi lakini.
Mmeona mimi ni really
regular and regular. So, mimi naweza sema mkuwe na wiki poa na mshoot shot. Take risk.
No risk, no reward.
Manze,
no
ni nini? Ni nini utakuta huo mtu uone? So, alafu, have a nice week.
Kwa karibu kuingia match, be on the lookout for Top Boy, bro. Top Boy is coming. I will be back. Yeah, man.
Dumb, bro.
Are you dumb, bro?
So, mi yangu yenye nasema ni, do not strive to be a man. Strive to be a man's like Jerry. Ah, isikia hiyo kitu veningori.
Msenge.
As a woman, do not look for a man. Look for a man's like Jerry.
Kigen, give us your parting shot.
Parting shot yangu ni, najo mina kwanga man of few words. Mi yangu inakuanga
unspoken. Guys like
you, guys like me wanakuanga fewer. M writer linipea shout out.
One of few words na nuangia sinisti mini.
Bana.
Relax, chorea. So, ni Kigen. Much love. Na mental health is key.
Yeah. So, big man hapa mse. Thank you for keeping it locked up, Ivy. So, what I'll say is that strive kukua na happiness from within. Yeah, you like me, but I like her. I love you, but I also like her, boo. Usikae ogopa kuniambia. Just say wagwan. Naweza jua labda uko rada yangu, mimi sidai rada yako. Lakini wetu niambia, itakuwa happy. Na najua mimi uko make happy. Mimi wa make happy. So nye mfurai. Mimi
wa make happy.
Si wa make happy ya. Combination una cheesy. But anyway.
It threesome.
Do you boo? Do you boo? Be happy. If you see us, say wagwan. Yeah, I still love you, boo. But I still like her. Have a nice week, bro. That's been our time. That's been our time.
Kuchanganisha watu.
Kuchanganisha. Wewe tafuta wasi.
Be a man's like Jerry.
Mzee Mundati hapa.
Fungeni hiki.
Big man Kigen. Jerry. That's been our time. Till next time. Ama aje.
Wagwan.